States. Ini kwa wale wanaosema hip hop is dead. Ini kwa wale wanauliza nani zaidi. Ini kwa wale wanao beep beep vita buried. You're dead. Na indo kazi yangu kamili. Mjomba niko na family. Niweke mbali na bangili. Kama siri ndo asili, basi tia akili. Check me out Tuko na DX nani waku mess. Even DJ Khaled will scream it with the best. Mina lend the test. Understand it's best. Mother was a cash. Is this your story? Eti tulikuwa chimbo. Mchana usiku machizi ma window. We got the keys to open every windows. We got the keys to open every door. What we know? Say one hardcore.
Chini, chini ya ulinzi, sikiza madini. Been there, done that, utaniambia nini? You said you wanna hardcore, sikia pa watoto wa mjini. Tunabo make noise, we barking, was crack a lacking. Na money grow, na attacky. Wordplay, kick lines, punch lines, punch fast, zote combine. Hustler da hibra kwenye slang as a mine. Mzee wa kugrind, kwenye grind. Na turn wild, nangalia line. Parangana na turn, nimeshachana na crime. Mashasha tu, na some lil wine. Pande za msasa na madogo za mine. It's prime time, my time. I shine, you shine, we shine together. Kaboom, flow kick, convert me, dog.
Kani mishika gun. Ukamanda soneti, ukamanda mabanga iwan. Madogo shuleni bimkubwa mkono kinyuan. Amani kwa maniga kitan, oi nigyan. Niko full of stroke, wanaingiza shock. Wanapata stroke, wapuliza glock. Wanabaki broke. Nima polisi ya hardcore, nduzetu na kukunako. Nasi tunachapa hardcore, mtunemeshi na umishiko. Tunaitaji asset, weka kando ukiko. Tunazichanga budget, kwenye mikebe viwiko. Tokea insa cassette, paka leo ni mkito. Mkum kigum kubum, paka international. Jembeli na flow, hardcore kama hardcore. Bastaneni mifuko.
Situ nige hardcore.
Naku tunako, tachana tu mifuko.
Wanapenda hardcore, huko style zao zote nzile kukata mauno. Wanaulizia hardcore, huko story zao zote nzile kupata bata malibu.
They say they want hardcore, lakini hawako tayari.
Hakuna dili hapa kastu mwanango hiyo. Humziki si siasa, sija uke bure bure. Hospitali ni shule, viwango bado ni bure. Hibure ni ya kweli, ama ndo kodi zetu ni bure. Mikataba mipya kwa faida wakali ni kule. Sihitaji bure mwanangu na yaende shule.
Say you want hardcore. Wasichane